wananicheka lokole. Unanijua mchokos, napenda kukutania toto chuchukans, wanani nafinya kukulisha kwa mapos, otona kupulizia ukinacha totos, nani atakufanya. Mana mimi bila wewe kama kitu, bila pepa simtaki mwenginewe, mana kwako donadeka.
Master like a monster, and this is the good master.